Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde ñalawma hande o yuɗum alal baare go'o lewru juin lanɗo junno balɗe meɗen sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓirima silima capanɗe nayyi e joyyi le ngallure bammo ko ndeɗo baade kammo gondi e fiide wattu joni o sikiraɓon compétitivité fedde hoccande wihi hono koɓe kaaja hitande hikkande iɗon ɓado milliardeuji temedde nayyi yella paabo yimɓele ɓurɓe hasindinde kono ayri banggal ñamduji wattu joni ɓe mbiɗe temedere fof ko heɓa ɗum ɓuuray sappo e goho kono sukaɓe kamɓe jangguinede faɓe ƴeewa limgal ngal no hani waɗirde le leydi meɗen ndi ɓe tiliki jande wattu joni oɓe gara ɓe puɗɗa limgal le ko warta ko le leydi meɗen ndi ɓe mbi feñago kammo kañum samile nokkunodirteɗo commento usine to cmdt wondi e resude habuji muɗum rimo ko ɓuuri baaruji ujunaji temedere ko ɓuuri baaruji ujunere e temedde tati e capanɗe joyyi e ɗiɗi kañi en cumile oɗo wattu feñago sami toon hecci hanke en ɗi wonno sembe kabaruji ɗumen jogini on ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hono mbirmi oɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo wattu joni miɗen jooɗi ley sijo tamani ɗo hollitinde yiddu baade kammuɗe ana gondi e fiide dow ngallure bammo ko nde oumar waygalo jooɗi ɗo microji ɗiɗo kanko noddirteɗo mamadi keyta won to ɓoggui jamɗe to fedde nde noddirta hoccande wi wattu joni ko haja fa walla hono yimɓele hasindinɓe kono ayri banggal ñamduji ley leydi ndi ana yafa e milliard uji temedde nayyi cfale temedere fof koɓe keeɓi wattu joni ɗum ɓuuray sappo e goho noon ɓe kollitiri wiide ɓe kaali wakkati nde kanko laamiɗo kabaruji hocca wonno ley leydi meɗen ndi ndo yidno e journaliste en ɓende Ali Sisi
kanko jokko secrétaire général fed des nations unis kumaniɗo yurmere ka holiti wiide ko ɓuuri malinkoɓe miliji joyyi woni kasindinɓe e balligu nguure o wiide ko yettoto malinke goto ley nayyi fuu ana wondi fewde tiɗɗala moɗo banggal nguure ɗum ne ana wara hakke miliji nayyi ujunaji temeɗe jetti neɗɗo o wiide rafi ndenago o ɓeydade waytagol wakkati o sabi binɗum martin griffilt holiti wiide ko hasindina e nguure le leydi malidi hikka saɗɗa muɗum ana yetto miliol temeɗe jeegon capan jetti e jeegon dollar sa wayti ɗum e kalse amen o ɗum woni français fa o iɗum yetto milliardji temed nayyi e nogay ndiɗo jawdi fuu le temedere muɗum sappo e go'o tan woni ko heɓa ɗum woni ko o nimsiti kanko jokko secrétaire général fed des nations unis kumaniɗo yurmere ka holiti wiide o teykike yimɓe ko hasindine muɗum banggal nguure ana ɓuuri koɓe jogi ko le wi makko wattu wari jonka yimɓe waɗa immadaraji banggal muɗum saabi so ndiɗo jawdi heɓaka fa ɓeyɗo yimɓe wallire ɗum immadaraji maɓɓe fa faabo yimɓelle gonduɓe fewde rafi nguure heɓata yaade yeeso no hollitiri wiide e juuɗe kanko martin griffilt dawol makko warde e leydi malindi laatike sababu e juuɗe makko famande alhaali no malinkoɓe wordi wurdude kanko jokko secrétaire général fed des nations unis kumaniɗo yurmere o ka o holliti wiide wajibi kina ndiɗo jawdi heɓa hawrintinede yalla eɓe keɓa jababuji kantiɗi fewde oɗo tiɗɗalla o ɓami aadi ndu wiide immadaraji muɗi waran waɗe yalla leyɗe le adnar allah ndu fuu ana fammine do tiɗɗalla gonɗoɗo leydi banggal nguure
suudu ministre humnino kabaru himme e yurmen le leydi meɗen ndi kadi holliti wiide ko ɓatto millioji ɗiɗi ɓinguel adama en le leydi mali ndi kañen goni hasindinɓe e ñamduji le ko warta ko ɗu ɓe mbi ɗum wawi ɓeydade saabi de sa ƴeewi hono wattu joni o ndungu o naata le leydi meɗen ndi ɓeɗo yimɓele fuule saha leydi ndi kañen le wudde leydi ndi ɓeɓe ɓuuri tawede noon kanko noddirteɗo mamadou lamine camara o hollitiɗe wiide gollowo le nduɗo suudu ministre keɗɗen komo sifiɗo hen do facci tan ousmane yadi bouji
le jattoɗe min jogui joni million ɓiɓɓe mali ujunaji temedde jeenon woni joguiɓe tiɗallaji banggal nguure ɗi adadduji fuɗɗode hitande nde noon won kabaruji gadɗe hono ko waɗi le wattu cagtiɗo le wuddu leydi men ndi e saha ngal ɗum waɗi ko heewi wayliteke ɗum ana holla wiide ɗi adadduji ana mbawi ɓeydade saabi golliɗe kominiɗe neɗɗako iwroje caggal leydi ndi won jatti muɓɓen no gollirta oɗo andi wiide gouvernement o handaranade banggal nguure ɓiɓɓe leydi ndi ndenno sariyaji banggal keɓal ɗi gouvernement ɓamata hitande fuu won jaati kettintiɗi sera fa tiɗɗallaji yogaji darane fabangoji ɗi humaniɓe neɗɗako gatta ko ɓuuri hewde fuu kañum en jaati tewdata jawdi ndi pabirto kamɓe du kaybata ndi jawdi
ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi ɗeddo beme ame ande to dow page facebook e compte twitter studio tamani kamɓe anni yiɓe windude wattu joni o hono limgal ngal le leydi meɗen ndi hollitaweɗe ɓe fuu ɓe tiliki jande nde noon hollitira wiide le ko warta ko ɗu ɓe gara fuɗɗude golleji maɓɓe ɗi fedde humnide kabaru ɗiɗo golleji ɓe jiidi e pelle société civile en fa yette amairie en bamako kañe laamiɓe pelle politique gonɗe le leydi meɗen ndi fa keɓen famtanno ɗiɗo golleji wuuri keɗɗen ousmane yaali buuɗi
Ewi Bureau Central de Recensement BCR dum wonno bureau kumini de limtugol wattugol inde ande en fuko dum ben o golle fandamun yo yalla bibbe mali fu ana limteno yafiri kede ko harno fombawi kanko woni kedjal hal kumini do hollitinde himbe e di golleji limtugol joybol
limgangal waran wadde di region aji mali e mangal mudum fu fa e region aji de sahal leji ni to rafinde nago o wonto an hin pecci region aji di gere di dum samso limgangal waran wadde fayle nukule mudude sanne balluje yimbel kambe wadde limgangal fu bamma wala dido nokkule homo fu ana andi nokkuto yoppato lato sababu do wutire rafinde nawo mo mbawi fewde mudum
no dabe hawde hen jetti o batu mi ngada e bawd amen fu daranade yafinde golleji di yalla projet o ana gasa dum tindini wida al hasimayga neddo society civil goto
ana hani jabene wide limgangal latta ko golle niwido le region aji sahal kan wuddu leedi sabi dido nokkule o hewe mudum fu e juude yimbel jogibe kaborde woni kulbinbe sanne yimbel gombe tobe dunne ana wawi latad sababu hadde ko hewe ma e fu wardo so windo
fanda gol limtugol himbe fu yalla adad bibbe mali fu ana ande fa golleji ngado jiro were darane fa gasa dum holliti wide hon canimbe don hore mejjintinde wide dum wol limtugol mali njoybol iwde 1976 wardo don gonden handen do
wattu jono be mbiko yata baluji tem ujinere e temetete chapan e juu e didi kanye lati chondile nokono dete CMDT leingal lurende no dete komantu sedi me kwaliti widu yo fenyango kamu kanyo sami le oto nokono lati sababu mundu kanko gouverneur region buguno yeho yoti kono dido bono naji wori o wile kwa toko bengara yelti nido hen dabare jifab yelono be kanisa kiral yur dido tida laji kete mo kanko nudete yaya sidi beo yo kanko lami remo be wambe nokono dete komantu kuma sifido en do facitango Ali Cissé.
Miden tordi e yonkiji ame hande sabi fedde CMDT ne woni goldido ame arande so won torda kiwtido fedde CMDT ne nyalom hande o torda o hewtoto yimbel funde mobe haabu odo andi hono dido nukule yite ana wawi hubbude mudum wala nyalade kewde tawi fe goto andanaado kanon kobe leedi ni jeyi attinde do sapeur pompier en taw wakati funo yite nge immi e be mbawi nyifude dum no yaawir CMDT woni hune fu yimbel ngadobe demal rim le leji ni rimo amengo le temdere fu chapan jetti e joyi fa chapan jena en ka sodam mi lay du fe so odo ti dalla an hada fede sem de tene yobude men kedde jawde amen ti
kambe yimbe lo wonbe nokko noddirte da baginda wiyama be jogi ti dallaaji mawde ko nayri bangal ndiyam ko lati sababu mun dun ceedo wonte juutirde le de do nokkule wobbe do kolliti sa jeero bir ngaji jaati ngon ko kewali nokku mabbe o kambe meere wonbe tombe be bihi imadraaji en gonde wade do en fa pewte di do ti dallaaji fa kebe famtar ke den sitan sidibe
kaka bugu yo genni wotri le de gelle chafantan didi won le commune baginda do hanne hem won jam le baginda ana tiidi sanne danseni samage kan yo neddo goto yo o nokku ona kala amen dum
misiri gon gonano
bangi misina do won goto irno amen do bun to raw nyalat an jogano jam ga ciagal mudu bulido ana heewi ga de ko he majji jam ana timma tabde dum heta jamaren nafi janna hana ana torra me fola sedan men hasingi mun san
torra de sedi tani
pompe goto won le gennini sa yehi bangi o pompe a tamanto reba ana uti tewto be jam da ana tade bonana jikka jungo amen basun koni kany holli mistane mudun do di torraji di robe ben won e mundi hanne dido ga ciagana lamo fodni amen irsida buli dudi hebe lawol
du ko jeralen
gidine imi mina to won kila tati meden waraga sabe jan demi non hebde jan meden lamdo lamu tinno tajna amen dabriji yalla men heba jan fe ko men defirta ko heewi wari handen sabe jan tili witti kasin me hebe be tilbe wirfiti dun metti famede
toro dayen
tagal mudun le geni bagnida nuko antitredo bagnida kan won ton debbo goto antitredo maymuna wedrago kanko holliti lafi jan fe goto wala kanko
anflene bagn
le nuko antitredo bagnida kan do ton ana samdi sen sam worobne anton yimbe hebta jan mudu seda sen do ke torra wala lewi horebe meri bagnida imedraji ko hewi wadama le commune on yalla jana hebe tiagal mudu be wonde tayi dabri kasin yalla jamara haba sulda suliman jallo kan yo fawrajo fede entretene commission o ala mairie de baginida
oui nous sommes au courant de ça
madame andi itoraji san wala kaka bugutan ko nukuto lafa jan le commune ame odo mais wonde tayi dabriji en nuko entretene direction régionale de l'hydraulique yalla jana yede le nukuje o commune fede damudun seran golen yehirta do wa harbede fe mede wonde tayi dabri irsude forage kasin sa yewi hannen ko yata yime udnere e temere jeddi ma udnere e temere jetti be won le genni bangene da hannen lafi ja sel an wa tawede ton de yati jalla fama pili do gana tidi
pe avoir crise mais n'a pas pénurie
mechindina jamare le genni motini du woni ko de ko lafa ja ana buri balde hannen sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
sakiram de yelo ne le raison ngaji meden di en puddiran nokku no dirte do kulli korobe kulli tiwide humnibe kabaru ekol wobbe tombe be gonde waddo en batufab yelo no sukabe jangobe tombe kan yaridi les seringa ibno data scientifique di se urude ngardam faado gawodo be bi yimbe tato gonnobe do mobel kany en nanni beta ko wakkati 6h boutique goto gondo ton le dende no dirta chateau wiyama do latiki sababu do sobe jatton ko yata kilo kany no holitira wiide wattu joni enquête na an gonde wade do hen se urude ngardam faado san do kanko kuma do kesso le nokku no dirta do san wiyama o yiho yido yi e kuma no ngabe famar o wonbe tombe kany fa yotto pelle politique yimbe ko minibe kabaru dine pelle société civile gondo tonde to jono yoga halaji makko bi fu njowi kino jam e deger hani wartir li nokko jamaa dedo tinno yob usuruji mumu yamma sekrab do katten beta hande do kabaruji meden di ki mi joti on sanne e jeettinaade kabaruji amen accion hakkeedon kikiida hande non hollitinde wiide dido kabaruji fanba hebede do beme amme ande to don so ngadi www.studio8.org no noddi o do numero viamo mermer 37321 fande fande fe no kono ande do no da seeda yewtere meden de an wodi wassalam sido tamani yaloma keejinaado sakkaade yarde tabale adnaaru ndu fuu ɗum yambinaama keeñen capantati e goho lewru me handu sisile moɓe cuɓi hitaani hikkande hono tabayi ɗi gondi e bonirde ha waluuji micciteɗen wiide ɗum gondi e waɗedde wakkande jukkoyɗe gaɗa fewde e leydi meɗen ndi micciteɗen wiide dukasen ɓeyde hen ko nayri banggal sigiretiji goɗɗi an toon cogguji muɗen ngabbi ɗum e tawede fuu kamɓe yaroɓe kay ɗum ɓuyta e yargol maɓɓe andaɓe kabaru keɓale nokku o du mbi sa ƴeewi hitaande fuu ko laamu heɓata dow sigiretiji kañe tabaji ko sottele leydi meɗen ndi ɗum ɓuuri milliardji noga noɓe kollitiri wiide andaɓe kabaru cellal ɓeydu fa nden gondi e gonguinde hono jaroɓe sigirete ɓe tinno cawrordo hen saabi de kutteji kewɗi ɗum wawi waddude fewde e cellal mabɓe fa keɓen famtade gaare keɗe ko min e Aly Cissé min pewni on do hen andamɓe kabaru keɓele leydi ndi kollitiwide yoga e usuruji laamu o fo a tawa iɗum yowi dow sigireti kañe tabaji cottiteɗi li nokko o hono tabaji ɗi cottirteno ko laamu o nangata dow hen usuruji iɗum ɓuuri milliardji noga e hitande fuuru noon kanko Modibo mawo makkalo o hollitiri wiide
yeeyugol sigireti o ka keɓe laamu leydi ndi ana hen nde hitande 2021 nde tan ko ɓuuri milliardji noga e goho sefa yeeyugol sigireti o waddi nde baytin maal nde hitande 2022 laamu leydi ndi ana jondori heɓude ko ɓuuri milliardji noga e tati sefa
tawede wiide keɓe ana ley hen fuu jama nan hani wattande koye muɗen hakkille kutteji ko ɗum waddata fewde e cellal muɗum en no andaɓe kabaru dogotoroya ko kollitiri wiide kanko professeur Tolo Ba andanɗo kabaru buuce les sous dogotoror point g ndu keɓɗen komo sifi dow hen
so
a yari sigireti o omo wawi sakade le buuce ma neɗɗo fuu anduɗo darne ko buuce jogi le neɗɗako ɓinguel adama ana andi ɗum hana fijirede sigireti o ne ana bonna ɗum kutteji jawɗe yarugol sigireti oni woni waddude cancer e neɗɗo somi ɓeccike ɗum du ko woni e sigireti o ko yoppata yimɓe foɗuɗe ɗum ko ana wawi latade sababu jati yimɓe ɓiso e sigireti o abada abada eɗum wawi du fayi waddude kanɗi e neɗɗo minen mi jihi yimɓelɓe abada yara sigireti ga keɓɓe cancer buuce leydi ni ɗum saabi yimɓele ɓacciɓeɓe jaroɓe sigireti no
micciteɗen wiide kuɗɗe kewɗe cogguji muɗen ngabbi le leydi meɗen ndi caggal ko jukkoje ɗe puɗɗa le leydi mali ndi ko fa yetto coggu sigireti yoga jagotoɓɓe kolli mettiji muɗen sanne
sigireti mom noddirta liberté o tan woni mo coggu muɗum ɓeydi le leydi ndi cartouche makko goto fuu hande temeɗe joyyi na temed joyyi e mal hemere sefa ko heewe jeeyoɓeɓe ka fuu temed joyyi e mal hemere yeyirta
tawede wiide coggu sigireti ngabbi fuu kamɓe yaroɓe kay ɗum watina e terɗe mabɓe e yargol feewi
somin ƴeewi bangal keɓal miɗen wawi wiide sigireti o ka bonnani kam min fa heewi ana hani coggu o nabba saabi sigireti o wala hakkunde kulle ɗe laamu o dardi e feccira muɗum mi yarta sigireti min ka mi yiɗa fewi sigireti fayi so coggu sigireti o ɓeydike minen ka min mbawa darde yarde sigireti ɗum ka e ƴiƴa amen woni hande
tawedi wiide wakkati fuu jamane ana haltine kutteji ko tongui dow yarde sigireti kañe tabaji fa hande yimɓere ujunaji keddi ley hen